E ngā iwi o te motu, tēnā nōrā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngau pokokorero o te haora nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai a kene e te iwi, hea i ki etahi rohe o te motu, ia tau, ka piki te hia hia ki ngā mōkihikai mā te 30 ōrau. Anā, ko ngā hautapu e whakahaerehi ana puta noa i te motu, hei whakanui i te kaupapa nui o tēnei wiki ara ia matariki me te tauhou Māori, me ngā hā kinikina e whai a kenei. He ai ki etahi o ngā rohe o te motu, ia tau, ka piki te hia hia ki ngā mōkihikai mā te 30 ōrau. I puta te kōrero i te premier ia Jacinda Ardern i ngā rā tatanei, e ki ana kua mutu tā te kāwanatanga āwhina i ngā whānau mō tēnei wā, o tira i te tokomaha e oke ana i te teiteirawa o te utu mō te noho ki tēnei ao. Hei tā Dave Verry o te ratonga penapena pūtea o te rakipai whenua o Tāmaki Makaurau, ko te mateke hoki ko te kaha keake o te piki o te utu mō te noho, tēnā i te piki ngāke o te utu ki ngā kaimahi. Nā he maha ngā iwi, he maha ngā hapori, e whakahaere hautapu ana i tēnei wiki o tira, e whakahaere umu kohu kohu whetū ana, hei whakanui mā rātou i te rerenga mai o te kāhui whetū o matariki te wiki nei ara te tauhou Māori. Hei tā rere ata Mākehā ahakoa puanga ahakoa matariki, whakanuia tēnei wā whakahirehira o te tau.
Nui ngā mātou roto hokianga ka huri ki te whetūrā kia puangarua, me taku mahara he pērā tunu etahi o ngā hapū, ngā iwi noho mai ana e te hau āuru pērā me Taranaki, puanga kairau, haka nui he ana. Engari he horekau e tau tohetohe ana, horekau e tau patupatu ana, engari he whakae ana, ko ahakoa te hea tāu e whai ai, ka ea tō hia hia te tūmana ko rā mō tō whānau. Ta te mea iwe tahi o mātou e tiro ana ki te whetū rā ki a Rehua e tō ana i te uru. He māma ki te kite i a Rehua e tō ana i te uru ki te kite i a Matariki i tēnei wā o te tau.
Kei te whakawehewehe tonu e te kaupapa o ngā wai e toru i ngā hapuri me ngā takiwā o te motu whānui. Ko etahi kei te whakae, ko etahi kei te whakahē, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Lui o Rāpihana o te kaunihera o Pōtiki.
Kuri tēnā ka whakatikatika hia e tātou a ngā āhuatanga o te ngā wai te mana o te wai. Ko tātou tēnā tēnī Māori a te mana o te wai, no rea wai hōtia. Tērā ki a rātou, mā mātou o te kaunihera, e whakahaere ngā infrastructure. Me te kōrero tari wāna atari, me te hia te kinihia o ki rā te whakawātea i ngā wai, a te taho ngā iwi.
E whakatoitoi atu ana tātou ki te mātahi o te tau Māori, nā ko nā anō, kua whakarewa whakātūranga hou, tētahi o ngā whare toi ki roto o Whangārei, hei whakanui ia puanga. Ka whakātū ngā ringa toi o te rohe i waratau mahi, kua tinei i a rātou, hei whakamānawa i te tau hou Māori. Hei tā ngā kai whakahaere i te whakātūranga nei, ko te whāinga matua kē ia, kia whai wāhi te katoa o ngā tāngata o te hapuri, ki te noho tahi, ki te wānanga tahi, i raro i te kaupapa o puanga me te mātahi o te tau Māori. Hei tā rātou kei hea kē mai hoki he wā whakahirehira atu i tēnei, ki te whakakotahi i ngā moka katoa o te hapuri, ā ko te toi, hei ārahi. Nō reire e tīwi e whai ake nei ko ngā hā kinikina.
Yana, you want to know what's happening in Tau Māori? Well, do yourself a favour and check out weeknight talk shows from 8 o'clock. Monday and Tuesday with the provocative Matthew Tukaki. Wednesday night with political and social commentator Shane Te Pau. Thursday's outspoken and principled Menepeka Rokawa Tate. And Friday night sports with the always active Ray Bishop. There's never a dull moment. Weeknights from 8 on Radio Wātea, Urban Māori Radio.
Kua hui te kapa kiwi ki roto o Tāmaki Makaurau a tata ki te 3 i te rā i tākoro mutu ngā tuai rātou ki te kapa no Tonga Tapu. Ae, ko hoki mai anō rātou ki te wā kāinga, engari ko te hokinga nui e kōrero tiana, ko tērā o te Maire Martin ki te kākahu kiwi. I mate te uri o Ngāti Kahungunu ki te Wairarapa me Tainui Waka, ki te whakarere i te riki i ngā tau tatanei he rere no te toto ki Wainganui o Naroro. Nā reira me pēhea e kore ai e whakamihi haro atu ki tana hokinga ake i tērā tū a huatanga. Hei tāna ko te wā i pauai i āia ki tōna whānau te rongo wā i ora mai anō aia o tira eke anō aia ki ngā taumata ike ike o te riki. Iau e kōrero ana mo te taumata ike ike kei hea mai he kapa i tū atu i te kapa whatu moana i patu rātou i ngā kahurangi i te whiringa tō o te whutupōro ngai o i te wiki nei, anaira a pōtaka maipi mā ngai hā kinekina.
A mainua mainua te kapa Crusaders e pērā ana, hei te mōhio rātou, karekau he wāhi tū atu i a waitaha i a o tautahi, e tautoko ana i a rātou, kei te mōhio rātou, kei te takariri, te motu whānui o Aotearoa i a rātou, nō reira, koe rā te take tino whakapau wera wera rātou, i runga i te papatākoro.
Koe rā ngā tai pitupito hā, kinikina, kia ora.
Nā nō reira te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko, nā te māngai.